Exclusive from ZHitsPromos.com.
Why she lie in the pew pew? Why see what my blowny? Yeah, PYK, past. Sabana timing, when you come and good sign, you should go like in the shots of good take as well. Biggie mom, Sassiri Zavikua. Biggie wanna design it, put the unbuffing. Sassiri Zavikua. Apikeo ana design puti ya Mbappe. Sasiri za thikuwa yeah, ana puti, yeah yeah, ya Mbappe. Chila fpenya riyonse nyango chila ushikuta. Chifuwa abaka so chilefuwa ya ukukula. I'm a big place, asoba pani sabitinya. Olo pale gelo wao baso sikila. Ya bacha tesa bambiri game umabiteni. Background ya misisi bachisi baka puteni. Matela bakwa tuwa na sara na matakete. Chika gwira boya black tape ni mahenese. Sabana timing weni kumankutani. Shukula ipinda shose kutikizwa. Biggie mama, sasiri za thikuwa. Apikeo ana design puti ya Mbappe. Sasiri za thikuwa. Apikeo ana design puti ya Mbappe. Sasiri za thikuwa. Ana puti, yeah yeah, ya Mbappe.
Biggie mama mwate na upesha mita. Topikini webo na wagai pa matwita. Sela kuno tugumfwe kwa muspika. Babanza kwa wase oke ndiwe washtika. Mbe mbula, mwate na liupa. Elo plus bondi na likwete madaje. Nakamona nakakula alo junior haile. Nishi ninji bufo pari gudu muli udu. Tapita umutima uli chumpu. Shushu sholo black chitesho. We are team fiviri kwapo.
Sabana timing weni kumankutani. Shukula ipinda shwase kutikizwa. Biggie mama, sasiri za thikuwa. Apikeo ana design puti ya Mbappe. Sasiri za thikuwa. Apikeo ana design puti ya Mbappe. Sasiri za thikuwa. Ana puti, yeah yeah, ya Mbappe.
Odete na kwati ya kupompa. Balu mendo balifulu vena bachiko unka. Vana mayo pache panda fiupo fya lipua. Bachi chena nache kwati ya maketi. Kwati toma ato. Pamsebo chena boy chila pukunya. Balu mendo kumti machila shena chila tukula.
Sabana timing weni kumankutani. Shukula ipinda shwase kutikizwa. Biggie mama, sasiri za thikuwa. Apikeo ana design puti ya Mbappe. Sasiri za thikuwa. Apikeo ana design puti ya Mbappe. Sasiri za thikuwa. Ana puti, yeah yeah, ya Mbappe. Komanda, komanda, Mainato. Yeah. Zempunduzi, never give up. Yeah, komanda McFire. Yes, ama Russians, Atishan. Yeah, Babiki 5, Saiti, King Ice. Managers, managers, I see you up. Yeah, Dwami Mona, Dwami Mona, Dwami Mona, yeah, yeah.
DJ Robot, exclusive.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.